mbele changamka wanjani. Mwenzenu nimepandisha shetani, jirani aje hapa uwanjani, na kiti amecha chama jamani. Basi wote tucheze ligoma, usipocheza weka kama nongwa. Wote tumependeza turuke ligoma, usiporuka weka kama nongwa. Yani wanangu, oh, yani wanangu, eh, yani wanangu, oh, yani wanangu, eh. Ote tunacheza finger bowlingo, tunacheza finger bowlingo, tuone tunacheza finger bowlingo, wena choi finger bowlingo.
Wefanya kama unacheza yope kama umelewa, mawasa mayokote ukinogewa. Ili dunde tayale limisha nikolea, pandisha mizuka wanjani polae. Tunacheza kibosi bosi, kibosi bosi, ukiruka mwaga manoti, manoti noti. Usiku na washa tochi, na washa tochi, iligoma wato watoki, kwejo watoki.